Yo, check it. See you in the mix, Najua.
Mula pipe me up for this one.
God ikuita name ya mine venyo ni haram. Kunidungia motonje na niganje ni halal. Shame crop mstiri jua kawika mashallah. Brother mali ni clean, daku dress inshallah. God ikuita name ya mine venyo ni haram. Kunidungia motonje na niganje ni halal. Shame crop mstiri jua kawika mashallah. Brother mali ni clean, daku dress inshallah. Na manuva hood, mali uneza get your chain took. Kanli kufines, manze jona wika. Wika oops, try to be below, check him a little, neza stoop. Gangi go in the cut, muwe kanga in the loop. Songezi ya iroria tuchezangi by the books. Niko gero na majin kipiga picto gopa looks. Neza pata magun for hire, neza to my dudes. Smoke si friend, pretty share your narem tuangu gooks. Godi kuita name ya mine in venyo ni haram. Kunidungia motonje na niganje ni halal. Shame crop mstiri joka wika mashallah. Brother mali ni clean, daku dress inshallah. Niko ground na push ma gram, uko gram na push P. Industry na kwa streets, rima zote zimeti. Hizi ndo matrack, zuski zangu wa mtani na maji. Try kutu test na maguangi ya DD. Plaga likam na mid, siezi chukua joyo L. Badon ko ambich, mstiri yako SOS. Siezi chori ya kugo hard, manze na saka ma M. Katu banji juu ya ganji, saizi josi give a F. Niko deep, gero brother na chitepa na masi. Try kunipitisha maduya, manze John Lee wikazi. Kani wanna back my bro, walai na geuka buka T. Mwereli baki ya fiche white, walai si bongi pusha T. Najua skin of the mix, watu wacho kigezo vitu mbuak. Niko streets, kwa strong, kwa ground, feel bad.
Chini, yombe mbuak.